mashabiki ni ya nukta kenda, ni ya nukta kenda. Album boy 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 give you this a good a thing. Siku moja mimi nitakuja kuwa bina najua baba taniumba mimi ikiwa wina. Noota, noota to be loser, noota to be, noota to be loser. Siku moja mimi nitakuja kuwa bina najua baba taniumba mimi ikiwa wina. Noota, noota to be loser, noota to be, noota to be loser. Wawajua niita mimi loser, yaleza dem joki call me loser. Sina haya to dem people, dem people. Najua baba kani umba mimi. Ikiwa ona my the best gifta, ikiwa ona my the best gifta. Siku moja mimi nitakuja kuwa wina najua baba taniumba mimi ikiwa wina. Noota, noota to be loser, noota to be, noota to be loser. Siku moja mimi nitakuja kuwa wina najua baba taniumba mimi ikiwa wina. Noota, noota to be loser, noota to be, noota to be loser. Nasema wakati ni wa dem people, winuka na kushaini to dem people. Baba wake watu wako kibali, kwa kila kitu wanachokifanya. Dem nibi wanataka wanachofanya, baba uwape kibali wakubalike. Dem nibi wanataka wanachofanya, baba uwape kibali wakubalike. Baba nataka unipe kibali, ninachofanya nikubalike. Baba nataka unipe kibali, ninachofanya nikubalike. Siku moja mimi nitakuja kuwa wina najua baba taniumba mimi ikiwa wina. Noota, noota to be loser, noota to be, noota to be loser. Siku moja mimi nitakuja kuwa wina najua baba taniumba mimi ikiwa wina. Noota, noota to be loser, noota to be, noota to be loser. Mi atoki tu yufaka, nipe hiki ni nacho kifanya tu. Kifanye kwa kibali chako tu, hiki ni nacho fanya ni chako tu. Inataka unipe hicho kibali, kifanye kwa kibali chako tu. Wenye wivu na kusema mimeluza, wanione kwa kibali chako tu. Wenye wivu na kusema mimeluza, wanione kwa kibali chako tu. Wenye wivu na kusema mimeluza, wanione kwa kibali.